batuba gabano nyachikumi chafizi. Oh no, echo kulia bwe chavula mumuza denga kawa wali mchisenge che. Oh no, abatote twamanya twalobozo sanga sente bakulakda. Chino chevaliza mukama amagezi geya mpa wena kula sente nafuna wena kola. Ko he's the one above the world.
Oh na na na.
Hey, njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Oh Lord.
Oh na na na.
Nze leka nkwebaze, leka nkutikise. Oh Lord.
Oh na na na.
Hey, njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Oh Lord.
Oh na na na.
Nze leka nkwebaze, leka nkutikise.
Saba pozi nemba sasula Zani Eya liku kuwa ngandunda sumbuza okay. Kati yenze mutabani wa mwe saba wakade muimbe kimu kama wa manyi nino vyendeze mumikwano jange musituke tujaguze kimu kama wa manyi.
Njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Oh Lord.
Oh na na na.
Nze leka nkwebaze, leka nkutikise. Oh Lord.
Oh na na na.
Hey, njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Oh Lord.
Oh na na na.
Nze leka nkwebaze, leka nkutikise.
Tuvude wala baseka abalala mango banga kati ntuse wala mukama mpechisa zina yetu chikuryanda Chwani abali makama tetwevuga Chwani abali makama tetwekoza Kante.
Eno nkuka ya kunonya swati mpuka inyo nyimbuka rakubanga mukama nzuta
sete njola masoga mukama na ngunda
mano kika sera njoga moto keze peni twebuka.
Oh na na na.
Hey, njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Oh Lord. Leka nkutikise. Oh Lord.
Oh na na na.
Hey, njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Oh Lord.
Oh na na na.
Nze leka nkwebaze, leka nkutikise. Oh Lord.